muteza amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti bamwanyi mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikire kuri metero 19 na metero 22. Iki kiganiro kandi muri sanga mu gikurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyatuvoa.com uko kirimo gihita.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Koko rero muri isanga. Ku isoko si hahandi ni igitabo cya Mukantabana Immaculée. Ku isoko si hahandi bivuze iki? Muri make nk'uko umwanditsi abisobanura, ku isoko ni iwacu, ni iwanyu, aho uvuka, aho warerewe, aho wakuriye, aho wabaye. Si hahandi byo bisobanuye ngo ibyo waruzi aho nyine ku isoko siko bikimeze. Byarahindutse. Uyu munsi Mukantabana Immaculée yatwemereye turi kumwe niwe tuganira. Immaculée, uraho neza?
Muraho.
Ndagushimiye cyane rwose uyu mwanya uduhaye ikaze muri iki kiganiro.
Murakoze, nanjye ndabashimye.
Yego.
Uyu mwanya mumpaye wo kuganira namwe.
Nuko ikaze pe. Ariko rero nagira ngo nkwisegureho mbanze ngusabe mbere yuko twinjira mu kiganiro tubanze duhe abanywanyi b'ijwi rya Amerika inkuru y'uru rupfu rw'umuhanzi w'icyamamare Kizito Mihigo. Mu itangazo yashyize ahagaragara, polisi y'u Rwanda ivuga ko Kizito Mihigo yiyahuriye muri kasho ya polisi yarafungiyemo i Remera i Kigali. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa natubwire ibindi kuri iyi nkuru.
Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi.
Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare mu Rwanda bwana Kizito Mihigo rwamenyekaniye mu itangazo igipolisi cy'u Rwanda cyageneye abanyamakuru. Ni itangazo ryatangiye gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga mu masaha yine zo mu gitondo kuri uyu wa mbere, aho igipolisi kivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa mbere nyine tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri 2020 ahagana saa 11 Kizito Mihigo w'imyaka 38 y'amavuko wari ufungiwe kuri sitasiyo ya polisi Remera mu mujyi wa Kigali yasanzwe yiyahuye arapfa. Iri tangazo rigenewe abanyamakuru riributsa ko Kizito Mihigo yaramaze iminsi 3 muri kasho ya polisi, aho ubugenzacyaha bwari bumukurikiranyeho ibyaha birimo kwambuka umupaka mu buryo bunyuranije n'amategeko na ruswa. Iryo tangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, rikomeza rivuga ko ku matariki ya 15 na 16 z'ukwezi kwa kabiri Kizito Mihigo yari yasuwe nabo mu muryango we ndetse n'umuhagarariye mu mategeko. Risoza rivuga ko iperereza ryatangiye kugira ngo hamenyekane icyateye Kizito kwiyambura ubuzima. Mu gushaka kumenya byinshi birenze kuri iri tangazo, ijwi rya Amerika yahamagaye kuri telefone ngendanwa umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CP Jean Bosco Kabera, maze atubwira mu butumwa bugufi ko yaduhamagara nyuma kuko byumvikanaga ko yarahuze. Tumaze kumwandikira ubutumwa bugufi bugaragaza icyo tumushakira, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda yagize ati: "Ndi mu nama nyoherereza ibibazo kuri WhatsApp." Ijwi rya Amerika yamwoherereje ibibazo maze nyuma y'igihe kitarambiranye umuvugizi w'igipolisi aduha igisubizo kigira kiti: "Mwarebe ibikubiye mu itangazo, ibisigaye mukabaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB." ku murongo wa telefone byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika hitibazo umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB uwo ni madame Marie Michel Umuhoza maze mbanza kumubaza uko urwego rwamenye urupfu rw'umuhanzi Kizito Mihigo.
Urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo aho yarafungiye Iremera aribo baduhaye makuru batubwira ko yiyahuye.
Yarafunganye nande?
Yarafunzwe wenyine.
Mwasanze yiyahuje iki ku buryo mwashingiraho muvuga ko yiyahuye?
Hari ibimenyetso byagaragaye aho yarari, iperereza ryatangiye kugira ngo kuri kumenyekane, ariko hari sinye zimwe zigaragaza ko ashobora kuba yiyahuye.
Izo ni izihe?
Cya mbere cyo hari amashuka yaryamagaho niyo yakoresheje, hanyuma n'amakuru avaho yarari mu bari bamurinze bavuga ko bamusanze yimanitse muri iryo shuka.
Yimanitse muri kasho?
Yego, muri kasho, muri sele aho yararaga.
Hari abari kubifata ko bishobora kuba nk'amayobera, hari ahantu umuntu yazirika amashuka akimanika aho ngaho bafungira?
Amakuru avuga ko ari ku idirishya, hari harimo idirishya.
Nuko ubwo harakurikiraho iki rero?
Icyakurikiyeho ubu ngubu Rwanda Investigation Bureau yafashe umurongo ujyana kuri RFL hari Kacyiru kugira ngo hakorwe autopsy, noneho hamenyekane kuko niba yiyahuye. Kweho nibyo wenda hari kandi nakongereraho.
Yego.
Urebye nk'ukuntu yari ameze muri iyi minsi, yari afite ukuntu acecetse cyane, adashaka kuvuga rimwe na rimwe n'abo mu muryango we bamusura agakanga kubavugisha cyangwa se akasubiza ibyo yari abajije. Izo nizo mpamvu wenda umuntu yakeka ko arizo zatumye yiyahura, kuko wamureba ukabona asa nk'aho afite depression. Hari ukuntu ubona umuntu ameze, umuntu nibona acecetse, abantu bamusura ntabavugisha babo mu muryango we, ni impamvu umuntu yatekereza ko nazo wenda zaba muri zimwe zatuma yiyahura.
Mu Kinyarwanda upfa n'ukwita Imana.
Mu bihe bitandukanye twakunze guhamagara umwe mu bavandimwe ba nyakwigendera Kizito Mihigo, ariko ntiyitabe telefone ye ngendanwa. Birumvikana ko iyo mushiki waza kutwitaba hari bimwe mu bibazo bamwe bakomeje kwibaza yashoboraga gusubiza. Urupfu rw'umuhanzi wari icyamamare Kizito Mihigo ruje nyuma y'urwa Maître Donat Mutunzi wigeze kunganiraho Bwana Leon Mugesera nawe mu 2018 waguye muri kasho ya polisi atarashyikirizwa inkiko. Icyo gihe urupfu rw'igipolisi cyatangaje ko yiyahuriye muri kasho ya polisi akoresheje ikirahuri cy'icupa ryari ryinjijwemo inzoga muri kasho yarafungiwemo. Polisi yavugaga ko icyo kirahuri yagikatishije amashu
ari kure cyane akarembane n'urugomo, nibyo byakugejeje ku rupfu. None rero
ku mbuga nkoranyambaga ho ibiganiro birakomeje karere ka Nyaruguru ahegera umupaka w'u Rwanda n'u Burundi, bivugwa ko yaragiye gutorokera mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'imitwe irwanya leta. Uyu muhanzi yamamaye cyane mu ndirimbo zibumbatiye insanganyamatsiko z'ubumwe n'ubwiyunge n'izihimbaza Imana. Mu 2018 nibwo yasohotse mu buroko ku mbabazi z'umukuru w'igihugu nyuma y'imyaka inafunzwe aregwa ibyaha birimo n'ibyo gushaka guhitana abategetsi bakuru barimo n'uwa Perezida Paul Kagame. Ni mu gihe mu 2014 yari yakatiwe gufungwa imyaka 10. Mu rwego rw'amategeko Kizito Mihigo apfuye ku myaka 38 y'amavuko, nta mugore nta n'umwana asize. Akabagira ubusaje ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric, urakoze. Twibutse rero abaduteze amatwi ko polisi y'u Rwanda ivuga yuko Kizito Mihigo yiyahuriye muri kasho yarafungiyemo i Remera i Kigali. Ariko rero ibi ntabwo ari byo turi buganireho. Mbasabye yuko twibanda ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, nubwo yegura urupfu ruhuriranye n'iyi nsanganyamatsiko, ariko rero turushyire ku ruhande, ndetse n'umushyitsi ndamusaba yuko atagira icyo aruvugaho. Imakire
Karame,
twibande ku nsanganyamatsiko y'iki gitabo cyawe Ku Isoko Si Hahandi. Ndagusaba rwose yuko urupfu rwa Kizito Mihigo nihagira n'urugira icyo arusaba kuruvugaho, umwihorere, ntabwo bikureba. Urabiyemereye? Ndagushimiye cyane. Nuko twinjiye rero nyine mu nsanganyamatsiko, uti ku isoko si hahandi. Mu kwezi kwa 12 2015, nanone iki gitabo wakivuzeho muri make kuri iyi radio, icyo gihe hari mu kiganiro dusangira ijambo. None rero uyu mwanya ngushimiye yuko ugarutse noneho kugira ngo uduhe ibisobanuro bihagije utuganirize ku buryo buhagije isaha yose ku gitabo cyawe ku isoko si hahandi. None muri iyi myaka itanu ishize iki gitabo cyaguzwe gute, cyasakaye gute?
Murakoze. Uburyo bwo kugurisha iki gitabo ntabwo buri mu ruhame cyane. Abacyumvise barakimbaza ntakibaha. Ubu nsigaranye ibitabo bitageze kuri 50.
Urabibaha ku buntu se cyangwa uragurisha?
Bo, ndakigurisha, nyigurisha 5,000.
Yego.
Yego.
Wowe ku giti cyawe ntabwo wigeze ukijyana mu maguriro y'ibitabo?
Ntabwo nigeze nkijyana mu maguriro.
Kubera iki se kandi ariho hari cyagurwa cyane vuba vuba?
Banza ari uko nakoze bike. Nakoze bike, hanyuma mbibwira abantu, abo duhuye, abo tuziranye, abandi bakabibwira abandi, ku buryo igitabo cyagiye kigenda kitageze muri za librairie.
Ubwo rero ibyo ngibyo usigaranye umuntu aramutse ashatse kukigura, afite 5,000 agashaka kukigura, yagukura he?
Yampamagara nk'uko mwampamagaye tugahana gahunda.
Nuko nuko. Ubwo rero basaje bagushaka hanyuma, ariko ndizera nyine yuko nibishira uzacapisha ibindi.
Bo, bishize nkabona abantu bakibikunze nabishaka.
Reka dufatanye babanze bamenye icyo ari cyo. Ku isoko si hahandi ndabibonamo ibintu bitatu: uko hari hameze, uko hameze ubu hamaze guhinduka, n'ukuntu uharota hazongera hakaba heza mu bihe biri imbere, mu bihe bizaza. Reka dutangirire kuko hari hameze mbere y'uko hahinduka. Hari hameze gute aho ku isoko?
Hariya ku isoko rero ni ahantu natuye, ni ahantu narerewe nk'uko nabivugaga mu gitabo. Ni ahantu hari abantu, hatuwe, hari ingo, haba amatungo, haba imirima ihingwa, hari urungano, hari abasaza, hari abakecuru, hari abasore n'inkumi, hari abagabo b'ibikwerere, hari abagabo bakiri abasore
n'abantu. N'abana bakina bagaseka.
N'abana, harya abana sinabavuze.
Ntabwo ari bo bavuze. Yego, komeza.
N'abana. Kandi twari dutuye neza, ukabona ingo zirakurikiranye.
Muri mutazi undi, musabana amazi, muhana umuriro, musabana umunyu.
Umuntu anyura munsi y'urugo cyangwa haruguru y'urugo agasuhuza.
Ati kwa kana kamwiriwe mute?
Mwiriwe abahano.
Ntimwadufungurira?
Nuko. N'abagendaga nijoro, umuntu yenda yagize urugendo rurerure, yageraga ku rugo agasuhuza.
Yego.
Akumva ko ageze mu gice cy'iwabo.
Abana nabo bakina bakagenda hariya mu muhana, bakarya, bose bagasangira, bityo aho bageze hose ababyeyi babagaburira.
Ubundi bakaba bari ku mbuga, yenda kugenda barya hose banza, kubera ko abana bageraga aho bajya no kwiga, bajya no mu mirimo.
Yego.
Ariko ubundi aho umuntu yageraga bagafungura, yarafunguraga.
Nuko komeza.
Abantu rero bari baturanye, begeranye, kandi barafatanyaga. Mu gihe cya kera hari hakibaho ibintu byo guhingirana, guhinga ubudehe.
Yego.
Ufite umurimo wo guhingisha, agatumira abantu, akaba ariko yabashakiye n'igisururu n'ikigage, bamara guhinga bakanywa, bakagubwa neza,
bagasangira hamwe
ku muvure. Ariko ntibarindaga ko banarangiza, bagezagamo hagati bakabona ko inyota yabishe, akabaha bakagotomera.
ahubwo aho imihehe iri mu muvure bose basangira baganira
iri mu muvure iri mu kibindi bakanywa bakarangiza bahinguye yenda bashoboraga kubona babavumba
yego
kuko ubwo n'abandi babaga bahinguye nuko ubwo ibyo ni urugero byo gufatanya ubundi iyo hagiraga ugira ibirori abantu bose byarabarebaga bagatwerera abajyana ibiseke bakabijyana abajyana inzagwa bakazijyana abajyana ibitoki hari n'abatwereraga n'ibitoki akakikorera ku mutwe akakijyana ati nimuzatara n'iki muzagitaremo umuntu yatwereraga uko afite
yego
ubundi hagira umurwayi ubaho dore ko indwara zabagaho nazo abantu bagafatanya bakajyana umuntu kwa muganga
bakamuheka buri muntu wese akajya mu mujishi
abayishoboye cyane cyane hahekaga abakifite imbaraga bakaba aribo baheka bakajyana umuntu kwa muganga bakamugarura abarwayi bakabagemurira ukabona hari umubano mwiza
hanyuma uwagize ibyago nawe bose bakamutabara
uwagize ibyago bagatabarwa birumvikana
hanyuma iki gitabo wacyanditse nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 aho ngaho uvuga ku isoko wavukiye warerewe wakuriye ibyo ngibyo byabaga utitaye ku muhutu ku mututsi uko baturanye gusaba kari ko babana niko byari bimeze
barabanaga rwose kandi nta nubwo bari baturanye ngo aha hatuye umututsi aha hatuye umuhutu bari baturanye bameze neza ubona abantu basuhuzanya basabana amazi baba abana babatirishije bagatumirana cyangwa mu bindi birori nk'uko nari nabivuze imirimo rwose barayisangiraga ibyiza n'ibyago kandi bari batuye bavanze nk'uwo ku musozi wacu hari hatuye abantu benshi rwose
nuko none rero ubu ngubu bimeze bite hameze gute abantu birumvikana nibo duheraho ubu hatuye abantu bameze gute
yewe yenda ntaravuga ubu ngubu reka mvuge ubu hagati nandika igitabo ibintu byari byarahindutse bibi byari byarahindutse bibi kuko nahageze nka nyuma y'amezi ane cyangwa atanu
nyuma ya jenoside ubundi wabaga i Kigali
ubundi nabaga i Kigali
aho ukomoka ni muri Rugarika mu karere ka Rugarika ni hariya mu karere ka Kamonyi nako umurenge wa Rugarika
ubwo rero nyuma kugerayo byari biteye n'ubwoba ukabona utazi aho ujya nta nzira zagaragaraga urabona inzira zabaga zinyurwamo n'abantu zinyurwamo n'amatungo zinyurwamo nyuma nta nzira yabaga ihari wabaga ari igihuru ibihuru bifatanye rimwe na rimwe ugashakisha aho inzira yabaga rimwe na rimwe ukagwa kubera ibyatsi byasobekeranye imicaca n'ibindi ndababwira ibintu byo mu giturage bamwe ntibabizi cyane
niyo mpamvu nyine tugomba kubivugaho kugira ngo babimenye
ariko byari bibabaje kuko icya mbere abantu bari barashize ari babandi bari bahatuye bose ari abato ari abakuru abari batwite inda bazivanamo bica abantu ingeri zose
barasenya
bagahera inzu hejuru bakayigeza ku itaka
usubiyeyo nayo ukaberwaho umuturanyi yari ari
ukabura aho inzu yabaga ahubwo ikindi kibi nanone ingo bagatema bakarimbura bakageza hasi ari naho bagiye barimbura imiyenzi
n'intoki
n'intoki izegereye urugo izindi zo zari zagiye zishiraho nyuma kubera kudahingirwa ibyo rero mu byukuri kujyayo wabonaga utazi yujya wabonaga na rimwe na rimwe ukibaza ngo ariko hajya ndajyahe ndajya gukora iki ubundi buryo umuntu ashishikazwa no kujya ahantu kubera uwo ahasanga yenda ubungubu hari abantu bajya gusura ahantu gusa kubera ko ari heza nabwo
yego
nk'abaturiste bajya gusura ahantu kubera ko hari ibintu byiza bashaka kuhareba ariko kujya ahantu hatakibaho uzi ko habagaho ni umubabaro ukomeye ubwo rero mpageze nasanze barishe abantu mu bantu babaga iyo ngiyo rwose iwacu nta muntu n'umwe wabacitse abo mu rugo iwacu abo kwa musaza wanjye bari baturanye ntabwo ari iwacu gusabisha uwo musozi wose barawishe pe barawica inzu barasenya ingo baratemagura yewe biteye ubwoba icyiza ni uko ntabibonye
n'abandi rero nabo barahunze
abashoboye kurokoka barahunze bari kure nabo utababona
ndavuga n'abahutu barahunze abahutu nabo kuko byakozwe na bamwe mu bahutu
abashoboraga kumva yenda bazahita babavuga babonye bimeze nabi baragenda hasigara abasaza n'iki ariko hari n'amasaza ngo bicanye cyangwa bayoboraga bica kuko harimo n'abasaza bafunze ariko nyuma barabafunguye muri cya gihe cy'abasaza cyo gufunga hari igihe cyabayeho bafungura abasaza
bagejeje mu myaka ya za 65 70 gutyo nimba nibuka neza yego
abari bato rero abahasigaye nabo ntabwo batangaga n'amakuru ntibashoboraga no kubayoboza ngo bakubwire ntibashoboraga no kubabaza umuti kanaka se irengero rye ni irihe ngo bakubwire n'uwo bakubwiraga ngo kanaka niwe wabikoze abageraga muri gacaca ngo ngeye ibyo navuze ni ibyo ngo ababizi nibabivuge akanga kuvuga icyo habaye rero ibintu bibi habaye kwica habaye gusahura habaye kwica amatungo agenda bayarya bakayatemagura agenda habaye ahagaragaraga noneho haba amatongo hose usanga ni amatongo urumva nyuma y'amezi ane ibintu biba byabaye bibi n'ahari inzu harameze ibyatsi ku buryo hari igihe twagiyeyo tugiye gushyingura banza twari tugiye gushyingura mama noneho hari murumuna wanjye wageze nyine aho inzu yari iri asanga ibyatsi byarameze ngo ubu umuntu azajya ajya hehe asa n'utaye umutwe
nyine yibaza
umuntu azajya hehe koko niba iwacu ari aha ngaha umuntu azahasubira azabigenza ate ese azabona ahandi hitwa hazitwa iwabo byari biteye ubwoba uko bambwiye rero bagiye babica byo nabyo birakabije hari abo kuko nibyo bambwiye mu by'ukuri nabo twagiye tuganira basigaye nyuma twagiye nagiye nganira n'abantu bahasigaye nibo bagiye bambwira uko byagiye bigenda
imakirereka mbanze nibutse abaduteze amatwi ko ari radio ijwi rya Amerika kandi ko we tuganira uri imakire mukantabana wanditse igitabo ku isoko si hahandi aho rero hahandi iwanyu kwivuko aho kuriye aho warerewe niho uri kutubwira uko hahindutse si hahandi yego nuko nanone mbere yuko tugera uko hameze ubu ngubu abamfasha bambwiye yuko hari abantu batangiye guhamagara kugira ngo mwiganirire aho naho turaza kuhagera n'ukuntu ubonaho ku isoko hari hameze uwa mbere ni Gerard wa kabiri ni Benjamin nibo bategereje kuri telefone Benjamin be yihanganye hanyuma tubanze duhe ijambo Gerard we
ego ndabumva murako mingi ku zika America
turakomeye wabwira umushyitsi ahuri
ego mendi mu Burundi nguwe neza imukagarika inga mu Burundi nyene mu Burundi
ye nuko ufite ikibazo cyangwa igitekerezo
ego me ico gitabo yanditse ni gitabo ciza gitabo ki nawe title kipango ku isoko wahora aona hora guhara hindutse cyangwa kontahindi no bari gitabo no kuri ciza kandi ico abantu bose barandika ibintu byagiye biraba byo biba byiza cyane byo kuri isoko mfite imyaka yo muri generasiyo katize uko byinshi twabisoma mu mashuri byo cyarunga abantu babyitangiye imbere ngo babyandike by'ukuri batuzize ubuzi rero urwo ni umutenge intege n'ukuri yarakoze ingwa kiza cyane abantu benshi bazimufatira ko intuke ngomba kumubaza none icyo gitabo kizodandazwa kugira ngo nariko mu Burundi tuzogisome bibaye ngombwa tukirose tukigira kugira ngo kuko kumaze kuza kuri interineti kugira ngo n'ukuri twokironka kugira ngo
ukuntu mwakironka kuri interineti
ego
ah
twe kuko ndukuri kumva icyo cyafasha benshi uri kuraraba urabona yuko aho umuntu yahora aba yahapfuye yoba yahapfuye ibanye n'imvo izi cyane ziriya cyane ukuntu ho baharahindutse avec révolution humaine avec révolution de la planète terre parce que
Jera, hariya ntabwo hahindutse kubera ibyo ngibyo bisanzwe byikora uwita naturel byahindutse kubera ishyano ryagwiririye u Rwanda muri 1994 ishyano ryitwa genocide abatutsi bararimburwa
kino cyahaguye ibyo ni imbere niko ndamunyira bishyizemo yego n'amashanga mera bida mushimira ndamubwira bituma ko gitereshariza kimwe gushya byoshoboka nzi ko umuntu ari nimero azompamagaye kugira ngo twe twavuga kuri no kiro hako cyenge
ye reka mbwire abamfasha nimero yawe bayigumane hanyuma nze kuyiha imakure nibiba ngombwa muzavugane ukuntu waguri icyo gitabo nawe n'uburyo yakikugeza i Burundi ntabwo ari kure ni posta ndibwira ko ikora neza ariko rebyo kuri internet arakwisubiriza
ni munsi rumuroko ni radio ndayumva neza
urashaka kubanza kumva igisubizo cye
ni munsi rumuroko
yego reka mbwire abamfasha bakugumishe ku murongo hanyuma na nimero bayigumane ugume ku murongo ndababwiye nuko noneho reka imakire agusubize niba icyo gitabo gishobora kujya kuri internet imakire mubwire rero
niba nyumva ntabwo mbizi enda muramusubiriramo iki gitabo ntago ndagerageza kugishyira kuri internet
yego
icyo nakoze n'ukugisohora cyane cyane natekerezaga ko abantu bazakibona yigikoze ntabwo natekereza kugishyira kuri internet ntabwo ndabitekereza
yewe
hari abo twabiganiriye
aha
ariko ntiturabigeraho
nuko ubwo rero nyine ndaza kuguha nimero ze iki kiganiro nikirangira hanyuma mwumvikane ukuntu igitabo cyamugeraho n'ukuntu nawe amafaranga yawe kugezaho Gerard wabyumvise
yego murakoze cyane kuko kumwe nimero
yego yego ndabikora rwose urakoze cyane yikomera komera noneho duhi jambo Benjamin
gome ndabumva cyane
uri ku ijwi rya Amerika
gome murakoze kumpa akanya nanje
yego bwira umushyitsi yaho herereye
imperereye neza neza ubujumbura ku mugambo mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi
ye bandanya
ariko akabazo ka mbere mfite mbaze umutumirwa mbere na mbere reka mbaze ndamushimire hanyuma akabazo ka mbere nako nakerekeye iyo sije uwo mutwe w'icyo gitabo yaje kudushikiriza uno munsi ngo isoko si hahandi nemo niko kivuga ntibagiye
ku isoko si hahandi
ku isoko si hahandi murakoze
yego
nashaka ndamubaze mbonime ngo harimo isobeko cyangwa icyo nokwitwa filozofi iyo yarakoresheje mu iyo sije nyine agerageze kuyintahuza
ndumva wasobanura neza ikibazo cyawe kugira ngo nawe umufashe kugusubiza neza
ego urumva iyo jambo yakoresheje iyo sije ivuga ku isoko si hahandi mbonime ngo nta filozofi yoba yarakoresheje iyo bisigura ukundi kuntu umuntu yobifata kuko iryo jambo riratahuritse mu Kinyarwanda nyine ku isoko si hahandi mugara si ikindi kintu ntibashatse kuvuga icyo nashaka rero kugira adusigurire
ntabwo mushubirije ariko ndumva aribyo turimo tuvuga ko hahandi nyine ku isoko aho yavukiye n'abanyarwanda benshi bavukiye hagiye hahinduka ubu harahindutse kubera amahano yagwiriye u Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi yabisobanuye nuko utakurikiraga radiyo yabisobanuye ko abantu bagize gutya bica abandi kandi barabavandimwe barabaturanye basangiraga kabisi n'agahiye baratsemba batsemba n'ibintu ingo barasenya amatungo bararimbura imyaka bararimbura ibintu nk'ibyo
ego n'ico gitabo nyene kandi kabazi narimfise n'ico gitabo hoba hategekanijwe iki n'ico gitabo nyene kugira ngo ugwaruka cyangwa abazararuka ubu batabibonye babyumva ku matwi ku maradiyo cyangwa mu nyandiko kugira ngo nibazo bazagaruka ku kwihorahorana
ye reka hita gusubiza aho ngaho nawe urashaka kuguma ku murongo kugira ngo umve uko agusubiza kubera ko mwebwe mutumva radiyo ijwi rya Amerika
ego ndabishaka cyane ni nayo mpamvu umva kenshi twe tubyumviza kuri ku matelefone biboragoye
yego reka mbwira abamfasha nawe bakugumishe ku murongo kugira ngo wumve igisubizo cya Imakire
yego mu wamukoze
thank you nuko maze kumubwira nawe rero Imakire
karame
nuko tubabara utwo tuntu twa technique turimo nuko ariko ni ngombwa nyine ko babumva uko basubiza mubwire rero nyine ubutumwa uha abantu bakiri batoya
yenda umuntu yari guhera kuri kariya ko ku isoko banza yari afite ikibazo cy'iryo jambo
yego
ariko wigeze kubivuga ugitangira
uko
ku isoko ni ku ivuko naho wakomoye kubaho hahandi wavukiye hahandi warerewe ni hahandi wize kubana ukubana n'abandi
yego
umugombe se ni wanyu mu magambo make hanyuma rero kubakiri bato icyifuzo cyanjye nuko batagira ubuzima bubi nk'ubwo twabonye mu minsi ishize abakiri bato numva nabashishikariza kwirinda urwangano noneho bagashishikarira gukora bakareka kwangana bakareka ibintu by'amacakubiri naho babyumvise bakabihunga noneho bagashishikarira gukora
ikibateza
impamvu bagomba gushishikarira gukora nuko burya umuntu udakora akunda kurya utwabandi kandi atakoze ubwo rero nuko bashishikariza kwirinda urwango noneho bakiga gukora uko umuntu wese angana abiga bakiri bato bakiga bakamenya abandimo kwiga imyuga bakayiga bakayimenya buri muntu wese agashaka icyo akora kugira ngo abeho atabangamiye abandi kandi atabangamiwe nawe umurimo ubundi umurimo mwiza umurimo ukozwe neza ubeshaho umuntu
ukamuhesha n'icyubahiro
urubyiruko rero rwose badukundiye ni nabyo tubabwira iyo turimo kuganira nabo bashishikarira umurimo bakareba imbere bagashaka icyiza ikibi bakakima amaso kuko bibi nabyo biraza bikabatangira bikabajya imbere bikaza bigaragara nk'aho ari byiza rimwe na rimwe ariko bakeneye no gushishoza tuzajya tubigisha bagerageze gushishoza bahitemo icyiza bahitemo icyo gukora kuko imbere hazaba heza nibakora neza
ariko se imakire umuntu abonye ikibi aho kugihunga yego si bibi kugihunga ariko ibyiza hari si ukubanza kucyamagana
kucyamagana ni byiza ariko hari n'igihe bikunanira kukirwanya ntabwo twese tunganya imbaraga hari igihe ikibi gishobora kuza kikagutwaza igitugu
yego
icyo gihe rero niwo mvuga ko umuntu yahunga ariko ushoboye kucyamagana biterwa n'uko ungana biterwa n'umwanya ufite biterwa n'imbaraga zawe wacyamagana ndetse ukakirwanya ibyo byaba ari byiza cyane ariko icyo numva ntifuza n'uko umuntu ashyigikira ikibi
yego
he kugira ushyigikira ikibi niba udashoboye kukirwanya ngo ugitsinde uhunga ukitaruye ushobora gukora ibindi byiza
ushobora no gutabaza ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na Mukantabana Immaculée ku gitabo yanditse ku isoko si hahandi hahandi rero umuntu aba yaravukiye umuntu aba yarakuriye umuntu aba yararerewe afite inshuti afite abavandimwe basangira kabisi n'agahiye none kubera amahano yagwiririye u Rwanda muri 1994 irimbura abatutsi harahindutse nibyo tuganiraho kuri telefone turi kumwe na Jean Baptiste we
oui.
Urakomeye
ndakomeye
bwira umushyitsi aho uri
ubu ngubu ndi Kigali mu Rwanda
I Kigali hehe nawe ko ari hari
ubu ngubu ndi ahantu bita Kimisagara
yego
nawe ubundi mu Rwanda harahindutse hari ibintu byinshi byahindutse
komerezaho rwose muganire na Imakire
mbanje no kumushimira ndambanje no kumuramutsa kandi
komera
murako ko umuntu uje mu Rwanda ikintu cyahindutseho byinshi ubu rwose umuntu asiga akora ibintu atarinze kujya gutonda imirongo bura nk'abantu baba bari kure batazi ko bimwe byahindutse n'ibijyanye no mu mashuri ubu ngubu abantu basigaye biga nta majonjoro arimwo ibintu bijyanye no ku muriro n'ahantu kera umuntu atanakekaga umuriro warahageze imihanda ahantu hose yarageze kandi n'abantu bose basigaye barahawe n'akazi ku bintu bijyanye no muri za byiciro by'ubudehe mu byo mu cyiciro cya kabiri basigaye bahabwa imirimo bahembwa mu gukora bakabaha n'amafaranga kandi baganateza n'igihugu imbere naho mbere rero urumva abantu benshi bavuga ko mbere hari ibintu byinshi byabagaho ariko ubungubu byajya bihinduka mbere nimba umuntu yarigaga ariko ntagere nko mu mashuri cyangwa n'abakobwa nabo ntibanige ariko ubungubu abakobwa nabo barabakangurira mu kwiga
yego
kandi nabo barashoboye mu nzego z'ibanze no mu nzego z'ubutegetsi bose nabo barimo urumva ko harimo n'abaminisitiri b'abagore Oro urwose rwanda rwateye imbere rwa twashoboye ubusaraje.
Ye Jean Baptiste urakoze.
Eh murakoze ka turabakunda cyane.
Natwe turabakunda rwose. Urakarama pe.
Eh muri dususuruka ariko tubategeje ko muduhamagara tukaheho.
Reka ibyo ngibyo tuze kubivugana turangije iki kiganiro. Urabinyemereye?
Eh nta kibazo.
Ye reka mbwira bamfasha nimero yawe bayibike neza.
Eh bayibike rwose turabakunda cyane kandi turabakurikira. Uko muduha amakuru kandi tuba twizeye niyo mpamvu tuyakurikira.
Ye ndababwiye ubwo rero ndaza kuvugana nawe iki kiganiro kirangira. Urakoze cyane.
Eka murakoze.
Imakire uko abivuze ku Rwanda rwahindutse nibyo?
Yarakoze kutubwira ku iterambere, u Rwanda rurimo gutera imbere, imihanda irahari rwose, cyane cyane muri Kigali bimeze neza cyane, amazu arubakwa. Nakoze no muri Kigali gusa, iyo ugenda umuhanda cyane cyane hafi ya kaburimbo, ukararanganya amaso. Usanga u Rwanda rurimo rwubakwa, rufite isuku, rufite umucyo. Ibyo yavugaga by'abiga bariga rwose nta kujonjora cyakora bakurikiza amanota. Ufite kandi icyo ni cyiza.
Yego.
Ufite amanota meza abone ishuri ryiza. Ibyo rwose bibaho kandi binezeza abiga n'abigisha. Ubundi n'amajyambere yo arahari arimo aragaragara. N'abakobwa biga amasegisiyo yose. Ibyo avuga ni ukuri rwose, za siyanse baraziga, ibintu byose barabyiga, nta muntu ugifite wahezwa mu buryo bw'iterambere.
Ijwi rya Amerika kuri telefone noneho dufite Esron. Esron niwe urakomeye.
Ndaho ndashima.
Bwira umutumira aho uri.
Burundi. Mu ntara ya Cibitoki aho bita mu Rugombo.
Yego.
Yego nkaba nagomba kubaza. Ese izina iyo abyitwa nde? Wanditse igitabo n'abanyemwe kirakira ryoshye cyane.
Uwo cyanditse? Yitwa Mukantabana Imakire.
Yego.
Yee.
Igitabo gisa nko kumwe kiravuga ibintu byinshi ariko wabye titre yacu. Gisa nk'ikinyegeje ibintu hahindutse mu bwiza cyangwa se mu bibi, nibyo byatugoye gutahura, ariko ubona ko igitabo gisa nk'igifite ibintu byinshi cyo kwigisha.
Ntabwo ari wakurikiye ikiganiro ariko kuva kigitangira
sinakurikiye kuri telefone, ko ndagikurikira kuri telefone vewa kuri page ya Facebook.
None se ntabwo yasobanuye yabyize umwanya muremure wo gusobanura ukuntu hahindutse nabi kubera genocide yarimbuye ibintu, yarimbuye abantu b'abatutsi n'ibintu byabo.
Okay.
Ni nabi icyo ngicyo rero kivuye.
Ariko igitabo umuntu yokironka gute?
Reka bikwibwirire noneho ahubwo aho ngaho ugomba ku murongo hanyuma bikwibwirire.
Sawa murakoze.
Imakire
Karame,
narindi muvugana n'abamfasha ngo uwo muhungu abegumye ku murongo kuko ashobora kumva kuri telefone igisubizo cyawe. Igitabo yakibona ate?
Igitabo rero mba ngifite ntabwo kiri muri library ariko tuvuganye nakimubonera.
Ubwo nawe rero hari ari mu Cibitoke, nawe ndaza kumuha nimero yawe cyangwa se nguhe nimero ye hanyuma muzivuganire kuri WhatsApp cyangwa se muhamagarane.
Yego ndagomba kubaza akandi gatoya.
Kamwe
nitutahura kubera bona ijwi rya Amerika mu rurimi rw'igifaransa. Nicyo gituma ibiganiro byitwa bikurikirana nangaha. Iyo bishoboka mwaza muri live kuri Voix d'Amérique kuri page, byo dufasha cyane.
Noneho reka nze kubwira n'abandi dufatanya tuze kugushyira muri groupe ya WhatsApp ibona makuru. Ubwo nimero yawe ntabwo irimo, ndaza kugufatanya nabo tukubwire ukuntu uzajya ubona makuru n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri WhatsApp.
Murakoze cyane.
Nimero WhatsApp
ni nyene
ye esroni ubwo nabyo ndabikwemereye
murakoze cyane ibyo watarabakunda cyane
yego abamfasha turubyumvikanye yuko nimero yawe tuza kuyishyiraho WhatsApp hanyuma ubwo ngubwo namukantaba na Imakire wanditse iki gitabo ku isoko si hahandi muzumvikana ukuntu cyakugeraho nawe ariko n'ukuntu bamugezaho amafaranga
murakoze cyane ndo bikora kabisa
hagati aho ngaho yasobanuye yuko kigura amafaranga 5,000 y'amanyarwanda
ni make kabisa umuntu yo kigura hagisoma niba byo byo kwigisha ngo ugura kwa gushaka bw'imyaka byo kwigisha cyane
ye urumva yafite ku buryo wahita uyatanga
Mwana tanga te, aega dukine kuiga, dukine kumenye kaise, dukine kumenye nima kote kula kazo zaka chugute.
Yee, Esron, ndagushimiye ye?
Mwana kote chane.
Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri isanga, umutumirwa ni Mukantaba na Imakire, ku gitabo cye yanditse ku isoko siha, mumbabarire, ku isoko siha handi, avuga rero ukuntu u Rwanda rwahinduwe n'ishyano rya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 kuri telefone dufite Siriro we
karame kabiri
twese kabitsamuye yego nuko bwira umushyitsi aho uherereye
mbanje kubasuhuza nitwa Siriro nibyo ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda akarere ka Kayonza umurenge wa Gahini
yego
Imakire
karame
Nabasuhuje cyane kandi twishimiye kuba mwabashije kuba abatumirwa kuri radio yacu Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Icyo gitabo rero ndumva ari cyiza cyane urubyiruko kuri ubu ngo abantu bari kuvuka nta mateka ntabwo bazi bya kera babyumva gutyo ariko icyo gitabo ndumva rwose cyazigihe ariko rwose mwatinze kugishyira ku isoko muzagishyire ku isoko mugishyire mu library abantu bazabashe kuba bakigura kuko urumva yuko ibintu bigikwibiyemo ni ibintu byiza cyane byafasha urubyiruko cyane cyane kuko nirwo ruba rutazi amateka ya mbere ya jenoside barabyiga ariko ntago babyiga neza nkuko wenda icyo gitabo kibasha kuba cyabisobanura
Imakire
murakoze cyane
yego
buriya nzavugana na za library numve uko bimeze ubundi rero ntaranajyayo igitabo ubundi ntaranajyayo umuntu yampamagaye ndakimu ntabwo ubundi nari nakabijyanye muri library
rero buriya mukuba mwaragikoze ndatekereza ntabwo ari mwenyine bifite inyungu n'abanyarwanda muri rusange muri kumva yuko n'abaturanyi bacu b'u Burundi nabo bumva ko icyo gitabo bagikunze ndumva rero mwakwihangana mukazirengagiza wenda igishoro mwaratanze mukabasha kuba mwagishyira no kuri internet icyo gitabo ku buryo cyafasha abanyarwanda kumenya amateka yahise bakamenye n'iki gihe turimo kuko iyo wamenye aho wavuye ni nabwo umenya aho werekeza
Siriro we ndagushimiye
yego namwe murakoze cyane turi kumwe Ijwi rya Amerika
ye nuko ariko rero hagati aho nawe nimba ushaka nyine igitabo ubwo wamuhamagara hanyuma mukumvikana ukuntu yakikugezaho nawe mukumvikana ukuntu wamugezaho amafaranga
uwo wari na hafi
yari na hafi nibyo Imakire
mwabasha kuba mwaduhana nimero ye tukaba twabasha kuba twagira ukuntu twabasha ku buryo na bagenzi bacu n'abandi bose bashobora kuba babikenera twabibashishikariza ku buryo wagira uburyo kiba kibonamo
ye nimero zawe nako ndaza kuzimuha hanyuma muzagerageze kuvugana
yego nta kibazo murakoze
nimero yawe nawe iri kuri WhatsApp
muri ino minsi ntabwo ndi kuri WhatsApp telefone yagize akabazo
ubwo ngubwo muzareba uko muvugana ibyo aribyo byose Siriro urakoze
wamuhani yanjye ariko yazashaka agahamagara
ubwo ubinyemereye ndayimuha nuko Iri ni ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, radio yanyu n'ikiganiro cyanyu muri isanga ku isoko si hahandi. Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi, ni igitabo cya Mukantabana Immaculée. Niko se Immaculée, twigeze kuvuga ngo uko ubona ejo ku isoko hazaba hameze. Ndumva wabikomojeho gatoya igihe umwe mu banywanyi b'ijwi rya Amerika yakubazaga uko utekereza urubyiruko, ahubwo ntabwo twavuze uko hameze muri iki gihe. Ubu hameze gute? Abantu bameze gute? Babana bate? Mbese mu magambo make.
Bo muri ino minsi muri ino minsi nyuma y'iyi myaka 25 abantu urabona, icyo nabonye nuko nta bantu basubiye gutura aho ngaho. Hajemo n'ikibazo cyo cyabiriya byo kuvuga ngo ubu butaka nubwo guhinga, ngo ubu butaka nubwo guturamo. Ubu ngubu aho ngaho ngo baharekeye ubuhinzi. Noneho ubu abari bahatuye bose barazamutse bajya ku gasantre, batuye hafi aho ngaho. Umuntu yavuga bavuye piyo ngiyo niho hepfo
bajya ku mudugudu,
begera umudugudu. Bajya aho abandi bari, kubera ko urabona hari harasigaye umuntu umwe. No kuhatura noneho biba ntibikemerwa, ariko no kuhatura na mbere batarabivuga bari baragize ubwoba, bagatinya kugumayo bonyine. Begera rero ahantu hatuwe, ahantu hagendwa. Burya kuba wenyine ni ikintu kibi, ntabwo abantu babikunda, cyane cyane iyo ari nyuma y'amarorerwa nk'ariya. Ubu rero baraturanye, abantu barahahirana. Ubwo urumva umudugudu hafi y'agasantre hatuye abantu bose.
Yego,
abantu baratumirana mu bukwe, hari ubwo njya ntaha nanjye bantumiye. Ugasanga abantu bose bari aho ngaho babutashye. Bamwe ndabamenye, abandi simbamenye, kuko hari n'abahimukiye ntazi. Ariko ubu barabanye rwose, ubona babanye neza,
nta mbereka irimo.
Bo imbere ka sinashobora kuyisuzuma cyane cyane ko ntahari.
Yego.
Cyane cyane ko ntahatuye. Ariko nk'iyo ngiyeyo abantu mbona baganira, mbona bajya inama, bamwe yenda bara ugasanga hari n'uwarindishije undi utuye aho ngaho, ari nk'uwacitse ku icumu yenda utahaba. Akabwira nk'umuntu uri aho ngaho watuye ati ujye undebera kiriya kibanza, abaza abazajya baza bajye bagushaka muvugane cyangwa se umbwire. Ubona abantu bafatanya bajya inama.
Mu magambo make, ubwo umuntu yavuga yuko kwa kundi kubana kwa mbere, gukundana kwa mbere, hari inyota yabyo itaravuyeho.
Barabishaka. Barabishaka. Ariko ntabwo barabishyikira neza, kuko hari n'igihe umuntu abura uwo ahamagara kandi ari wenyine, ukabona hari abagifite utubazo batarabona neza, abantu bisangaho. Ariko ubundi barabishaka rwose. Kubana, ubundi reka kubana ni byiza,
kandi biranikora akenshi birikora.
Kandi ubundi abantu bari kumwe barabana. Barabana kuko iyo ushatse kwigunguba nabi. Ariko iyo abantu bari kumwe nawe barasangira isoko. Isoko ribari hafi bose barasangira ivomo. Guze kuko umuntu yaba wenyine gute yaba hehe.
Mu magambo makera, nanone ufite icyizere cy'uko ejo hazaza bitewe nyine n'abantu uko babishaka ejo hubakwa natwe, ufite icyizere cy'uko ejo hazaza ari heza, nubwo hazaba hasa ukwaho atari kwa kundi wakuze ubona.
Bintu bigenda bihinduka ariko bizamo n'amajyambere. Nk'uwo mugabo wa Kimisagara niwe wigeze kuvuga ibyahindutse muri Kigali.
Yego,
ubu nabonye niyo ngiye iwacu harageze amashanyarazi
kandi
nahavuye atahaba. Hari ibintu rero bizajya bigenda bihinduka kubera ko abantu bakenerana, kubera ko haje ibintu by'amajyambere kandi twese turayashaka. Ni ngombwa ko abantu bashaka ibyiza bakareba ibyiza imbere kandi bakagira uwo mutima wo kubishaka kubishyikira. Rega hari abantu badindiye hagati aho, hari abantu badindiye rwose. Hari n'uwacitse ku icumu uriho ariko utagifite utuntu, uwo rero
akaba nta bantu afite, akaba nta n'utuntu afite.
Akaba nta bantu afite, akaba nta n'utuntu afite. Uwo muntu rero akeneye kwegerwa n'abo bantu bandi, baba ari abacitse ku icumu, baba ari abandi batahigwaga, bakwiye kumwegera. Ariko hari igihe bitinda kuzamo, atinda kugira icyizere, kuko buryo umuntu wababa yararushya, abarushye nawe yarakomeretse cyane, ku buryo ashobora gukenera uwo afitemo icyizere agatinda kumugeraho.
Yego,
agatinda kumugeraho. Mwene abo rero baracyahari, icyifuzo ni uko nabo bagerwaho bakongera bakagarura bakifuza kubaho.
Yego,
bakifuza kubaho neza, bakifuza kongera kugira uwo bavugana bagashyikirana. Uko ikintu yenda cyajemo cyane, hari abantu badashobora kuganira ngo bashyikirane, babwirane ibintu byose uko babivugaga, uko babivuganaga
niyo ya mbere kanavugaga.
Utwo tuntu rero ntabwo dushira vuba, ariko bigenda biza gahoro gahoro.
Nuko hagati aho twabwira abateze amatwi Ijwi rya Amerika ko mu buzima bwawe umwuga wawe ari uburezi, kwigisha, kurera, kwigisha no kurera. Ibi ngibi ndumva byashimangira inyota abantu bafite igitabo cyawe. Ubwo rero nizeye ko wumvise iyo nyota uko ingana, nubwo wabibwiwe n'abantu bake, ariko burya umuntu umwe ashobora
batinyutse kuvuga.
Yego, kandi umuntu umwe ashobora kuvuga n'igitekerezo, icyifuzo gisangiwe n'abantu benshi cyane. Ubwo rero ubwo ngubwo mu magambo make ya iyo nyota, ni wowe uzi ukuntu uzayibamara. Gusa Ijwi rya Amerika ntabwo yego dukora, ntabwo dukora imurikagurisha, ntabwo dukora publicite, mbese twamamaza ibicuruzwa cyangwa iki, ariko nk'iki gitabo cyigisha cyo ndumva bitaba ari muri urwo rwego. Niwumva Ijwi rya Amerika ari uko ryagufasha, ntabwo tuzagutenguha.
Nzabagisha inama cyane cyane nk'ibyo bavuga byo kugishyira kuri internet cyangwa
yego mukantabana Imakire wanditse igitabo ku isoko si hahandi. Ndagushimiye cyane.
Murakoze.
Ijwi rya Amerika. Yego, ariko rero
ndaga kongeraho
amasogonda aragiye.
Urubyiruko rwaragikunze, rwagisomye.
Nuko rero uzabamara inyota rwose. Nshuti zacu, ararekwa ntashira, umugoroba mwiza, murakarama.